Mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi imwumva ni radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 104 nibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Kuri rubuga rwa internet ni kuri www.radioyacu.com. Mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi, ni Edirwe Mbasuza kandi mba ikaze mu kiganiro muri Sanga.
Muri Sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritwe buri munsi saa 10.
Ikiganiro ni muri Sanga muri studio ya 7 hano i Washington DC, muri kumwe nanjye Edi Rwema. Nkuko kandi maze kubimenyera, ni kuwa gatandatu wa munsi tubaho urubuga kugira ngo mutugezeho amakuru, ibitekerezo cyangwa ikindi mwifuza gusangiza abakunzi b'ijwi rya Amerika, cyangwa se mukajya n'icyo muvuga ku makuru tuba twabagejejeho icyumweru cyose. Ariko nanone kuko ari weekend, tukanyuzamo tukabumvisha n'utuziki dukunzwe mu karere k'ibiyaga bigari. Reka duhere kuri mfata ni abahanzi Charly na Nina, hanyuma mukanya tugaruke twakira ibitekerezo bya
Urimiza, uichirenga, mazame singweba, mazijie mujenzura. Uyu musireka mbivuge kwa yuwae shaka. Uyu musireka mbikugire kwa mwayo mutima. Baby, nundite, oh, nushafuze. Emerute ina musanga, kukona nyeze musanga.
Radio ijwi rya Amerika, ikiganiro ni muri Sanga muri studio ya 7 Washington, muri kumwe nanjye Edi Rwema. Iyo ni indirimbo mfata ni abahanzi b'abanyarwandakazi Charly na Nina. Kiganiro rero ni muri isanga kuwa gatandatu umunsi tubahurubuga kugira ngo mutugezeho ibitekerezo cyangwa se icyo muvuga ku makuru tuba twabagejeho cyangwa se amakuru yaho mutuye. Tunabibutsa ko uyu munsi aribwo haza gukinwa umukino wa nyuma w'irushanwa rya UEFA Champions League rihuza amakipe akomeye ku mugabane w'u Burayi. Ni umukino uza gukinwa uyu munsi mu mujyi wa Madrid mu gihugu cya Espagne. Ni umukino uza guhuza ku nshuro ya mbere amakipe abiri yo mu gihugu cy'Ubwongereza ariyo Liverpool na Tottenham Hotspur. Kuri telefoni dufite abakunzi b'ijwi rya Amerika, Obed Wirweneza.
Wirweneza
uri hehe?
Ndi mu gihugu cy'u Rwanda mu ntara y'Amajyepfo.
Icyo wifuza kutugezaho uyu munsi ni iki?
Icyo nifuza kubagezaho, njye mbere na mbere ndashimira Ijwi rya Amerika ku biganiro mugenda muduha bya buri munsi.
Urakoze.
None telefoni
yawe irimo iracikagurika, Obed.
Wenda najya mbasabe.
Yego.
Wenda mukatumira nk'umuminisitiri ushinzwe uburezi mu gihugu cy'u Rwanda, tukajya wenda nk'ibibazo kwa mubaza.
Nk'iby'ingenzi wifuza ko yatangaho umucyo ni nk'ibihe?
Hari nkanjye umunyeshuri ariko bitewe n'ishuri niga niba akawutinye. Mashini twigiraho, mashini za
Obedi
na Musa Karame.
Biratugora kukumva neza. Waruvuze ko wiga ibaruramibare
accounting,
hanyuma mugahura n'ikibazo cy'uko mudafite amamashini akora iki?
Harimo kuno informasiyo ziba zitwaje imbere yanjye. Bamwe na bamwe barangiza nta mashini bazi. Kandi mu by'ukuri ugasanga wenda nko mu kazi bakora ka buri munsi bakenera kuba bakoresha mashini. Rero nkanjye wenda mvuga ati nanjye kugira ngo ntazahura n'icyo kibazo cyo kurangiza nta mashini nzi, mukamudutumira wenda tukamubaza icyo kibazo ko bajya bazitugezaho. Ndumva ari icyo kibazo ufite.
Urakoze, Obedi, kuri ibyo bibazo byawe n'ibitekerezo byawe. Ubwo nk'uko bivuze, tuzagerageza tugushakire minisitiri ufite uburezi mu nshingano ze, niba kandi atwumva ubwo butumire turabubahaye, ariko natwe tuzagerageza tubegere turebe niba bakwemera kuza mu kiganiro kugira ngo basubize bimwe mu bibazo abakunzi b'Ijwi rya Amerika nka Obedi bafite. Murakoze cyane, Obedi, ugire wikendi nziza.
Yego, namwe murakoze cyane.
Yego, reka dufate na Joseph Wirwe.
Yego.
Uri hehe?
Ndi mu gisagara hagati Ngozi mu Burundi.
Namahoro.
Yego, namahoro, turashima kweli.
Mbe Ngozi, mwebwe muratwumva?
Ngozi turakurikira gatanu kuri gatanu kweli.
Ni byiza cyane.
Namwe ni byiza.
Icyo wifuza kutugezaho ni iki?
Nashaka ndabe ukuntu ntanga igitekerezo kwiga sinari ya Champions League idakuba saa tatu.
Mukanya ihuza Liverpool na Tottenham. Yego.
Tottenham.
Ngaho.
Ndibaza ni ku nshuro ya mbere sinari girire ihuza amakipe yo mu Bwongereza atari abiri.
Yego.
Ngerageze n'ukuntu zagiye zirahura, zigenda zirakuranamo, izo zagiye zirahuranamo no muri kimwe cya kane. Nka Liverpool ikuramo Barcelona byabaye ibintu bitangaje cyane.
Yitsinze ibitego bine byose ku busa.
Bine ku busa. Na Tottenham ikuramo Ajax nazo byabaye ibintu bitangaje n'abantu batari gupfa yananiye. Ku ntoryo ngira ntanga amahirwe kweri ngerageje n'umuntu nyine akunze kureba football. Ntabwo mpamahirwe Tottenham.
Ni urimo guha amahirwe menshi?
Ndiko na amahirwe menshi kweli na atakia ya nilaiwo ni kaya na waeri keli wa baradakua waga rusekani mungushidezi wa aliwa nini.
Ari keni yaramaze igihe ari mu mvune aheruka gukina umukino wa nyuma ubwo bakinaga n'ikipe ya Manchester City. Ariko yego ariko nanone Firmino Rutahizamu nawe w'ikipe ya Liverpool nawe aragaruka muri uyu mukino biza guha amahirwe ikipe ya Liverpool nayo.
Ndabizi byose. Ariko nahaye amahirwe cyo kinara mu kweri gikombera cyangwa kudazitwara byakunda.
Ego bakunze kuvuga ngo no gutegereza ifirimbi ya nyuma tukareba ikipe iza kwegukana icyo gikombe. Liverpool iramutse igitsinze byabibaye ku nshuro ya gatanu hanyuma mu gihe ikipe ya Tottenham itsinze bwaba aribwo bwa mbere mu mateka yayo. Urakoze cyane Joseph, kandi dusuhuriza abakunzi b'ijwi rya Amerika aho ngaho Ingozi. Mwebwe mufite amahirwe yo kutwumva, abandi ntago batwumva.
Ingozi turabakurikira ku heri gatanu kuri gatanu.
Urakoze cyane, badusuhurize bose.
Yego nami ndabashuhuza kandi murakoze.
Urakoze cyane, wikendi nziza. Kuri telefoni dufite na Louis Michel Wirweneza. Twebwe ni mwaramutse, nk'uko bivuze ubu turi ku isaha ine ya hano i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Saha enye muri hafi kujya mu buriri. Kiberinka karakuryamisha neza.
Kano kazi wa kitwa Kiberinka ubutaga kurikira neza giye kimugoroba. Ubungu nyine imvura iragabanutse nyine hari imvura bambe hari izuba ryiza cyane. Irimo n'ibicu ariko ugasanga ririmo nyine ntabwo rirambe mu mutwe. Aho ni byiza nyine mbega ni ukuvuga ngo imvura nyine ituma ntabwo byakabije cyane ariko nta kintu byishe ahubwo ndetse nk'uko nene sabye Imana mu ntangiriro z'umwaka mvuga nti ibyatuwa yo mwaka uze ntibizongere vraiment ubu rwose nta yego ntabwo habuze akantu gake akabamo ntabwo ariko byabaye nk'ubushize nyine ubu rwose byararyoshye nubwo imvura itaguye ari nyinshi ubu ngubu imyaka ireza abantu barimo barasarura ibintu ni umunani
uri mu bisubizo
mes iyo tujye dukigera iyo tugeze mu kwezi kwa gatatu n'ukwa karindwi tuba turimo dusarura nyine dushyira mu nzu mbega turagira tuganya ku muganura.
Ni byiza cyane. Kurya
rero nyine abantu tuba dutangiye kurya ibyo twakoze abakora.
Ibyo ni byiza cyane.
Hari inkuru irimo kwirukana ndagira ngo ni ku isi yose. Hari icyogajuru ngo kigiye kuzamuka cyerekeza hariya mu kirere kigiye kuri ya planeti iba ari Mars iba ari iyihe. Icyo cyogajuru ngo kiragiye ndetse n'amatsiko masa. Iyo planeti mu gihe gutungwa. Niko ye. Abari abahanga bihugu byateye imbere byajyaga bitubwira ngo kuri ziriya planete ngo nta mwuka ngo nta buzima buhaba ngo nta watu. Ibyo noneho bigenze bite? Ni ubuhanga bumwe wo kugenda butera imbere umwuka bazawugenda kuri bazawubona kuri planete kere bawujyaneyo. Ibyo bintu bimeze bite? Turagira ngo rwose mudusobanurire abafite ayo matsiko bose babikurikirane neza barimo kumva ijwi rya Amerika. Urakoze Rwema, igitondo cyiza.
Urakoze cyane, ibyo cyifuzo cyawe tuzagushakira abahanga. Hari abanyarwanda bakora mu kigo gishinzwe iby'ikirere hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyitwa NASA, tuzagerageza tubashake babe bagerageza gutanga ibisobanuro kuri ibyo byogajuru. Urakoze cyane Louis Michel.
Murakoze namwe Rwema, mukabaze mugiye umunsi mwiza.
Reka tuguture akaririmbo Weekend Kashiba, ugire umunsi mwiza.
Urakoze cyane ndagushimiye kandi mpaguruke nkabyine.
You know what do you pass out, what are you missing? Maybe you will never.
Indirimbo Weekend ni umuhanzi w'umugandekazi Shiba ikaba itugeje ku isaha 10:17 ku isaha y'Ikigali mu Rwanda ni Bujumbura mu Burundi hano i Washington DC ni saa 4:17 za mu gitondo kuri telefoni dufite undi mukunzi w'ijwi rya Amerika ahuma wirwe neza
mwirwe etirwema
na mahoro
ni meza de Burundi kan
yego Icyo wifuza kutugezaho ni iki uyu munsi Arma?
Ndashobora kukwiza impunzi z'Abarundi mu gihugu cya Tanzania na cyane cyane.
Yego amakuru atugeraho nuko hashobora kuba haraye haba humvikanye amasasu mu nkambi ya Nduta.
Tukuri yakomeje amakuru nange nange nabibonye nijoro. Niho nabibona neza amakuru yashikiraho. Tukuri birababaje cyane. Tuko kwa Tanzania kirimishiramwe mpuzo mukungu oni tukuri nanye kwa haongezi uye na sala ishiramwe mpuzo mukungu oni kwa jia sali kwa kucha Tanzania kisira ho vita genzu ko baka kikura kutende kwa ma kilu huku viri mishiramwe mpuzo mukungu oni jia katika kazi na munu tukuri bila wawati chane jewe nubwe liki ukundi mtu dimu kesana cha mtu muda kukwezo kuri kuko nanje bila nejeje chane nanje rafugi kituwa mi nejeje uburi ya urebwezo nyanyakire nawe ga yo bikubere bigamba uri cyane kuba igihugu cya Tanzania bitiri aho gufinkira bari azira kuza barundi impunzi zisagatika gakomeye ku isi mbega gahunzi kizifite zahunzi ziko zirabona iki ziko zirabona abantu bamarore kwenye komesha kuru sinibaza yuko igihugu cya Tanzania dukuri jewe kuba nuko nta n'ubushobozi nanye ndagana agira igihugu cya Tanzania nagasabira igihano ibihano byaruhashe kuko impunzi z'Abarundi zindi mu Tanzania ziri mu munwe w'igihugu cya Tanzania nuko rero Tanzania yafata ikibazo mu butaka ariko nanone ntabyo ndiko ndabona ubu ngubu ni ukuri birababaje cyane nyakomeje amakuru drema jewe ku bwanjye nk'umurundi birambabaje cyane
urakoze Aruma icyo kibazo natwe turimo kugerageza kumenya ukuri kw'ibyateye niba ari imirwano cyangwa se niba ari ibitero hanyuma tukaza kubibagezaho makuru yacu atanga urakoze Aruma ibyo ni ibitekerezo byawe ariko nkuko nkubwiye natwe turaza kugerageza dushakishe ukuri kubyabaye hanyuma tubibagezeho mu makuru yacu ata
hanyuma ngatugaruka kuri iki kibazo cy'aba senere n'abaguma bafatwa kandi mbore gato n'uyu mushikiranganje ubutungane ga zikwiye kuvuga ku kibazo cy'ikinyago cy'imitungo y'aba bahonze by'ukuri n'ingingo twebwe tufata n'ukumenya ni iby'agahemo yindi gutyo ku kigamba by'ukuri ingingo barayifashe nta kundi ariko ubutungane buzokora kugira ngo wenda abantu bahunze nabo bafite imiryango bazitubumbura mbese imiryango izosigara ibahehe mukangara tete ariko nta kundi imvura iragwanya ko mushi kuri gahita irahita ariko dusubiza tu ndakuvuga ubu uba hageze aho umunyagihugu avuga ijambo n'ukuri bari bo guhaguruka tukavuga ikibatsi umurundi nk'izi nk'aba bavandimwe bacu bahunze igihugu bakaba ariko batatuka ku mazu yabo batazi ukuntu basanze igiheba bubu bari mu mashyamba za kota mu bihigi zazituka ko abanyaga amatungo yabo
urakoze Aruma kuri ibyo bitekerezo
bihagarika kugira ngo nabo bene igihugu nabo imiryango ibihe gukurakiranya kwa mushimo
urakoze kuri ibyo bitekerezo byawe Aruma kandi nawe ukomeze ugire weekend nziza mu mujyi wa Bujumbura urakoze
murakoze cyane
la disque rya America kuri telefone dufite na Manishimwe wirwe neza uri hehe
Namahoro
Namahoro
ngani ngozi turashimye
uratwumva neza
Yego ndabumva neza ndabumva
Yego icyo wifuza kutugezaho n'iki uyu munsi Manishimwe
Jewe uno munsi nashaka kwara musakuru bwa mbere ndabafatishije kuri radio ya America
Nibyo
Ema ni kwa mbere gusa kesi ndagumva niki kiki ni turize.
Wicheche.
Ewe ndaye mbicheche kira ngabate kama seti kwe mawe. Na Thomas Kamili ndi kesi na turabakunda gose.
Natwe turabakunda cyane.
Kandi urumva kuno munsi mu Burundi mwaduha ijambo ya Bujumbura ingozi tumuri telefona kukumva bimezeza cyane uno munsi mwatu tayiho kabisa mu mezi mugize neza.
Ni radio yanyu mujye muyisanzuraho.
Yego gusa icyo ko kwishyura gato ya tebyi note bafite kujyana n'imisikijyana na kare n'ibice bitatu niho tubaronka kuri FM
yego
hama rero ni ukuri ikindi gihe muze mutuhamagare kugira muri iki mu kiganiro dususuruke
ubwo ngubwo ndasaba mugenzi wanjye ukwakiriye kuri telefoni iyo nimero yawe ayifate hanyuma azayigeza kuri mugenzi wanjye Thomas Kamirindi utegura ikiganiro dususuruka hanyuma azaguhamagara
yego ndabagikunda cyane nuko yuko nukuri azamamagare nzotashe abagenzi ndabasize batari bakeya yerukana kera cyane mu gihe mugize neza igirwema
ndabikwemereye mu cyumweru gitaha Thomas Kamili ndazaguhamagara
nuko ndabashimiye cyane amahoro y'Imana abasange mugire ibihe byiza cyane tuzosubira Imana ibishatse
nawe Imana ikugire neza kandi ugire weekend nziza
yego kandi nawe urundi turabakunda cyane nawe kesi tutabaronka ariko tuba tumwumva ibiganiro buri kanya tuba turi ko tubamwumviriza atangorane gatanu kuri gatanu
nibyo twifuza ko n'abandi Barundi aho tutumvikana ko bagira amahirwe nk'ayo mwebwe mufite yo kudukurikira
yego nuko ndabashimiye cyane rirwema mugire ibihe byiza cyane bajyanene nahase uwadamukirize cyane
yego ndabasuhuza nawe ugire weekend nziza
yego cyane murakoze cyane
radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC kuri telefoni dufite na Okelo wirwe neza
yego
namahoro
Na mahoro turakomeye nami na mahoro.
Amakuru dufiti uyu munsi kuva mu gihugu cya Uganda na yaye.
Amakuru ni meza hano Uganda. Ino weekend bimeze cyane kubera abantu bari gukora ingendo bajya na Mugongo.
Mu mutambagiro mutagatifu wo kwibuka ziriya nzira karengane zishwe zizira ukwemera kwacu.
Yego. Umutekano umeze neza cyane wa urebye
okero ugerageza uhagarara ahantu tukumva neza rukuntu urimo gucika.
Ndakumva
uwo mutambagiro ubundi harya naguba itariki 3 z'ukwezi kwa gatandatu.
Nitaje cyose kwa gatandatu kuwa mbere nibwo baza gusenga. Ariko abamwe baracyari mu ngendo ndibaza ejo nibwo ingendo za bamwe bagenda baturuka impande n'impande z'igihugu nibwo zibiri burangire. Hari umutekano wakajije cyane gambi cya Uganda twashimye cyane kubera kubwa umutekano bakajije cyane. Harimo imbaraga zikomeye cyane z'umutekano bageze nubwo bakoresha aviation power.
Ubwo ni ugukoresha ingufu za z'indege za gisirikare.
Yego zirimo cyane. Kuwa mbere umushyitsi mukuru azaba ari prime minister wa Uganda Ruhakana Rugunda. Harimo abaturage benshi bari muri ino region y'amajyaruguru ya Uganda benshi bagiye cyane bihanganye bakora urugendo n'amaguru rwamaze ukwezi. Byari bitandu cyane.
Hanyuma aba bamaritiri bibukwa harya bari bangahe?
Ntago nari bwabashe kuba natembererayo ngo mbashe kuba namenya cyangwa ngo mbashe kuba nakurikirana. Ariko harimo amatora y'abanye n'abandi namenya harimo abitwa ba Mukasa. Barimo ariko mu mwaka utaha nanjye ndabasha kuba nakorerayo urugendo.
Bivugwa ko abahowe Imana bari 22 bishwe hagati y'umwaka w'1885 n'1887 bazira ukwemera kwabo ubwo bari bamaze kuba abakristu ku ngoma y'uwahoze ari umwami w'Ubugande Mwanga wa kabiri, bakaba barashizwe mu rwego rw'abatagatifu na Papa Paulo wa gatandatu.
Yego nibyo nukuri nukuri nibyo.
Andi makuru aho ngaho wifuza kudusangiza usibye iyo ngiyo yabo bamaritiri n'urwo rugendo ruzaba ku itariki ya gatatu?
Napfa ariho icyo nashaka kugarukaho cyabaye hagati y'umupaka wa Rwanda na Uganda. Kuri uno muntu warashwe ariko na nubi impande zombi zitaba zitariza kurikirana ngo zimenye se umuntu yarasiwe yarashwe n'abasirikare ba ku boda ya Uganda cyangwa ba Rwanda. By'ukuri Edi Rwema akeshi burya government tuzi ngo ni guardian of people. Ndibaza abanyarwanda bari kurasirwa ku boda ninde uzababazwa cyangwa uri kubarengera. Reba umudamu wari utwite wirukanwe ku boda ya Cyanika akuramo inda apfiraho. Reba undi musore warasiwe gatuma ejo bundi, nyamara kugeza n'isaha abakuru b'u Rwanda bicara muri za ofisi baracecetse kuri izo ziri kuba ntawe ubaza ati nyirabona reka turabicwa ry'aba bantu. Wumva ngo hari uhagarariye Green Party mu Rwanda ari mu pariyamenti ya Rwanda Frank Habineza, ese umuntu uhagarariye igikikije ko atari gukurikirana menye bimeze bite? Ese aba bantu bari gupfa bate? Ibidukikije bya mbere ari abantu. Reka ngaruke kuri uno minisitiri Richard Sezibera w'abanyamahanga. Yaravuze ati yaravuze ku mbuga za koranabuhanga yaravuze ngo ni fake news. Ukibaza ni gute yavuze ni fake news nkuru igaragara ko abantu barashwe? Nyamara hano nkibaza ari nk'urugero hariho abantu twagiye tubona ba Rosa Kabuye cyangwa Jenerali Karenzi Karake bafatiwe mu bihugu by'amahanga icyo gihe u Rwanda rwahagurutse nyabuna muduhe Karenzi wacu n'abanyarwanda barabahagurutse. Turi kubona nk'abantu nk'abaturage bo hasi ba mwana iki reka dutabaze kwa turi kona ntakirenga dusi reka dutabaze imana iki e iturengere ituvuganire kwera ko turi kona nta bisanzwe twa turi kujya twabaza rubanda rugufi.
Okero ndagushimiye kuri ibyo bitekerezo byawe. Iyo nkuru ni inkuru natwe twakomeje gukurikira kandi tuzakomeza dukurikirana, ariko urakoze cyane kuri ibyo bitekerezo byawe.
Murakoze girwe mareka soze saba karirimbo don't cry Kalaki Dube.
Don't cry Kalaki Dube, mutagoma niba gafite araza kugacuranga, niba tagafite ubwo tuzagacuranga ubuta.
Murakoze vetu wa Amerika.
Murakoze cyane. Kuri telefone mfite na Inosa wirwe neza.
Eto mwiriwe.
Uri hehe?
Ni gamu kanyosha mu gisekara cha Bujumbura.
Na mahoro.
Eko twashima inana kweli twakomeye.
Eh hey, mukanyosha amakuru mudufite na yahe niki wifuza gusangiza bumva ijwi rya Amerika. Dore ko sina kenshi dusigaye tubona amakuru ava mu gihugu cy'u Burundi.
Kome tugite imisi tubona kugurukana bumenyi bavuga yuko hano mu gihugu cyacu yuko idarapo ry'u Burundi ngo cyo bacyarahinduwe bakavuga ngo n'ururirimbo ruhayageza igihugu cyacu ko cyo bacya ngo warahinduwe.
Ayo makuru ariko ntabwo ari
so?
Ayo makuru ariko ntabwo ariyo.
Kome kenshi nyene bavuga yuko ariyo na hariya ku bumwe bijya byandiko biri ku bumwe byanditse ko ngo ubumwe ibikorwa amajyambere ngo byarahinduwe ngo handitse ko ngo Imana umwami u Burundi ngo bazobishikiriza ngo tarika imwe yo kwikukira cyo twagire tubaze yuko mutubarize leta yuko kuba bihinduye igituma babihinduye ama basigura abarundi igituma babihinduye n'ico bisunze ngo yuko bizotangura kushigwa mu ngiro itarike imwe yuko indwi cyo nite twosaba mugashikira nk'ubutegetsi mukabibaza bakaduha nk'inyisho bakadutomorera igituma buba barabihinduye cyangwa utunenge twaba turimwo.
Inosa urakoze kuri ibyo bitekerezo byawe nibyo uvuga bivugwa ku mbuga nkoranyambaga, ariko gusa icyo nakubwira nuko kugeza ubu ngubu amakuru dufite nuko ibyo ngibyo atari byo, ariko niba koko biri mu nzira yo guhindurwa ubwo nabyo tuzagerageza dushaka ukuri kuri ibyo bivugo. Urakoze cyane mukanyosha udusuriza abakunzi b'ijwi rya Amerika mu Burundi.
Ego me hariho nakana ndagendaje gatoye muri cyakiganiro tuturuke, ariko mbona batatuhamagara cyane sinzi ko ku programa yoba yarahindutse kimwe cyangwa kivuga kwa gatandatu siteri y'agatondo.
Mugenzi wanjye Geoffrey Mutagoma nawe nawe reka musabe ko telefone yawe ayifata hanyuma tuzayihe mugenzi wacu Thomas Kamirindi ubwo azagushaka mu cyumweru gitaha.
Yego muramukoze kandi ndabashimiye cyane kwama mutwitaho kandi mutwiyumvira ko tukama tuganira iminsi yose.
Ni radio yanyu mujye mwisanzura kandi ugire bukeneze.
Yego namwe murakoze nane bahetage.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Kuri telefone dufite undi mukunzi w'Ijwi rya Amerika. Lauren wirwe?
Ironiza Edgwema.
Uri hehe?
Ngari ngumuzi mu Burundi.
Na mahoro.
Na mahoro turakomeye. Namwe na mahoro.
Ingozi mutwitayeho natwe tubitayeho uyu munsi.
Murakoze cyane.
Icyo wifuza kutugezaho ni iki?
Bo jewe nakabazo nagomba kubaza. Bo hari ibintu bita bimaze iminsi bivugwa ngaha mu Burundi bita ngo Hero Coin Company.
Yitwa gute?
Sinzi yitwa ko Hero Coin Company.
Hero Coin
Company.
Cyangwa Bitcoin.
Za Bitcoin nazo nyene ni nyene. Bwo yuko ngo zahereye hiyo muri tazini.
Nanje najaga mbyumva nkanabisoma.
Nyine rero byarashitseyo. Nuko twashaka muje mudutumire ababijijwe.
Ubwo ababijijwe.
Ngo baze batange umuco kuri radio. Ngo bahinyi nimero za telefone mu baba bazamuka batumira hanyuma utabaza neza tukaronka umuco.
Icyo kibazo urakoze kukitugeza ongira ngo ari nundi mukunzi w'ijwi rya Amerika wigeze kukibaza. Tuzagerageza tubashakire abayobozi mu gihugu cy'u Burundi, ariko gusa icyo twavuga nuko muri iyi minsi kuvaho bafatiye ibyemezo byo gufunga FM y'ijwi rya Amerika, benshi turabashaka bakanga kutuvugisha. Nubwo gufunga ijwi rya Amerika bitahagaritse ijwi rya Amerika, sinibaza ko byaba impamvu kugira ngo umuyobozi abe yaza kwitangazamakuru kugira ngo asubize ibibazo by'abaturage, cyane cyane abashinzwe gushakira ibisubizo. Tuzagerageza nitubabona ibyo bibazo byawe tuzabibaza. Urakoze cyane Laure.
Yego, birumvikana ko ari ibintu nyine bavuga tudatahura twebwe. Ego nko bavuga ngo dufate nk'ubona amafaranga gura yandi. Fata ufashe nka 10 miliyoni y'amarundi. 10,000 ushaka kugura ama Bitcoin. Ubu ngo Bitcoin uyu munsi yigeze ku amafaranga 10. Ufata ngo 10,000 ukagabura na 10 ukacutora Bitcoin 1,000. Urumva rero nibyo dushaka tumenye dusigure twumve ko ari byo.
Kandi biri mu nyungu zanyu gusobanurirwa kugira ngo ejo mutazisanga mwaguye mu gihombo bikabateza ibibazo mu miryango yanyu. Niyo mpamvu dusaba abayobozi mu gihugu cy'u Burundi, nyamuneka nubwo radijwi rya Amerika mwayifatiye ibyemezo, ariko ntago byakabaye impamvu yo kwanga gusubiza bimwe mu bibazo abaturage bafite cyane cyane kuri radio. Ndagushimiye cyane Laurent. Radijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni muri Isanga kuwa gatandatu, n'umunsi tubaho urubuga kugira ngo mutugezeho amakuru cyangwa se ibitekerezo by'aho mutuye. Reka dufate na Egide Wirwereza.
Irewe neza Edi.
Uri hehe?
Ndi Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda.
N'amahoro?
N'amahoro, nta kibazo.
Yego, ni iki wifuza kudusangiza uyu munsi kuva aho ngaho i Musanze?
Icyo nabasangiza wenda ni ikibazo cy'imirire mibi gikunze guhagaragara cyane. Se wenda ni iki Leta y'u Rwanda yakora kugira imirire mibi icike mu gihugu cyacu? Ikindi ni ikibazo cy'ubushomeri nyine mu rubyiruko. Usanga nyine urubyiruko n'akazi, ugasanga nyine twiriwe tuzerera n'akazi nyine dufite. Ewana, Leta y'u Rwanda ifite hari icyo wenda yakora kugira ngo wende urubyiruko rubashe kugira icyo rwakora.
Hanyuma se wari ukomoreje kuri icyo kibazo cy'imirire mibi, urakivuga muri rusange cyangwa se aho ngaho ukomoka? Kuko abantu benshi iyo uvuze Musanze ukavuga uburengerazuba bw'igihugu, akenshi ni ahantu hera cyane, mufite ibiribwa byinshi. Icyo kibazo namwe muragifite?
Icyo kibazo turagifite nyine. Hari igihe wenda umubyeyi aba afite umwana, ugasanga uwo mwana agaragayeho ikibazo cy'imirire mibi, bitavuze ko wenda aba yabuze ibyo kujya mu rugo, ahubwo ugasanga umubyeyi we arimo kubimarira ku isoko akabura icyo asiga mu rugo. Ugasanga nyine ya mirire mibi iri kugumya kwiyongera mu bantu nyine n'abantu bakuru, ugasanga hari abantu bari kugaragaraho ikibazo cy'imirire mibi.
Urakoze cyane kuri ibyo bitekerezo byawe. Ubwo icyo kibazo tumaze iminsi tunagikoraho ibiganiro, ahanini zimwe mu ngaruka zacyo ni igwingira ry'abana, aho imibare mu Rwanda igaragaza ko abana hafi 38 bagwingiye kubera ikibazo cy'imirire mibi. Turagushimiye cyane rero, nawe icyo kibazo tuzakomeza tukiganireho. Hanyuma n'ibyo bijyanye n'ikibazo cy'ubushomeri mu rubyiruko, nk'uko nari nsabye abayobozi b'u Burundi kujya bemera kuri itangazamakuru bagasobanura bimwe mu bibazo abaturage bahura nabyo, ni nabyo dusaba n'abayobozi mu Rwanda iyo tubahamagaye kugira ngo tuganire, bajye bumva ko dukorera rubanda, dukorera abaturage baba bashaka ibisubizo ku bibazo baba bafite. Urakoze cyane.
Yego, namwe murakoze. Weekend nziza.
Weekend nziza. Reka dufate akaririmbo kamwe hanyuma tugaruke twakira ibindi bitekerezo. Nindirimbo y'umuhanzi Lucky Dube agira ati Big Boys Don't Cry, cyangwa se abahungu bakuze ntibajya barira. Big Boys Don't Cry ni indirimbo y'umuhanzi Lucky Dube, ni umuhanzi witabye Imana wakomokaga mu gihugu cya Afrika y'Epfo, akaba yaramenyekanye cyane mu ndirimbo z'injyana ya reggae. Ikiganiro ni muri Sanga muri studio ya Karindwi, muri kumwe nanjye Edi Rwema. Nkuko mumaze kubimenyera, ni umunsi tubaha urubuga kugira ngo mutugezeho amakuru n'ibitekerezo byaho mutuye. Kuri telefoni dufite Jean de Dieu wiriwe neza.
Edi Rwema, uraho neza?
Ndaho, uri hehe?
Ni mu Rwanda, ndi mu Karere ka Nyamagabe.
Jean de Dieu, gerageza uhagarara ahantu tugufatisha neza, urimo uracika. Yego, ndakumva. Ndakomeye cyane, namwe Nyamagabe nuko?
Nake turakumana kwishyamba rirangwa n'abantu b'umutekano wose.
Cyo wifuza kutugezaho n'iki uyu munsi?
Ariko cyo nifuza kugwagezaho wowe na ngandika ngaruke ku bitekerezo ku makuru mwatugiye mutugezaho mu kimwe cyashize. Atigeze yo ari gukinira bakiniye bari baserukiye Burundi ariko bakabikibamanukana. Bazana mu gihugu cyabo. Yeye sabira nimba na fit kumba kabisa ya zagomba kuhana kuhana ya ala mu Burundi uko bara abantu natwe bara abavandimwe wacu baratubabaje. Bera ngo bagende batwara imidari ariko kugira ngo gusubira mu gihugu cyabo bigasanga kunyeza ku itangazamakuru sinze kubana kubera amakuru tumaze iminsi twumva ko mwebwe umurongo wacu wo kuri ibintu za Amerika bawufunze, ariko nimba hari itangazamakuru byandika nimba byandika wenda sinzi byagombye kuba byandika n'ubuyobozi bw'u Burundi bukabimenya, wenda bishobora kuba utabyumva kubera radiyo kitarumvikane.
Ndibaza ko babizi cyane cyane ko bari baserukiye igihugu.
Ariko rero adigwa ikintu tubasaba, badutumirira umuntu wo mu Burundi akaba yabisaba ntakuba yatubwira ukuntu byagenze bambo nimba harabuze amafaranga igihugu gikenwe cyarabuze amafaranga bakene n'ubundi bufasha kuko maze iminsi nayo byumva n'abavandimwe b'u Burundi nabo bigaruka, ariko n'ubu nimba cyarakemutse byaba ari byiza, ariko abavandimwe bararenga.
Birumvikana, ubwo natwe tuzakomeza tubigerageze turebe niba koko hari ingaruka bizagira. Ndagushimiye cyane Jean de Dieu, kandi dusuhuriza abakunzi b'ijwi rya Amerika aho ngaho i Nyamagabe.
Ariko kandi kandi kabaza kamatsiko none ngira ngo mubaze. Ari gihe nka nimugoroba iyo muri kutugezaho amakuru tukubumvira none kwindira radiyo ivugira mu hano mu gihugu cyacu kuyita Royal FM ivugira kuri 93.3. Nayo murashaka kuzagira ngo abakunzi bacu na radiyo y'u Amerika batige tubahumbira, wenda n'abandi babashaka kubafata izo bajya bakashyikira kuri radiyo, ariko tubumva rimwe na rimwe.
Uvuze ngo ni Royal FM?
Ivugira kuri 94.3.
94.3.
Tuyibumviraho nimba mushaka kuzadushyiraho nayo ikajya yumvikana ku 33 gihugu.
Ibyo nta masezerano dufitanye n'iyo radio, ariko niba koko hari abajya bahatwumvira ubwo tuzabikurikirana twumve uko bimeze. Iyo ifite icicaro he i Kigali?
Ifite icicaro i Kigali, ahantu bita ku Kicukiro, kuko twarigiye nimba nimugoroba arigiye twumva amakuru yayo.
Ubwo turaza kubikurikirana hanyuma tumenye uko bimeze, hanyuma tuzabibagezaho ubutaha. Urakoze cyane Jean de Dieu.
Sino mwana kuri tekinike na nori ya Eugenie usubire ko batikandi ni nabo tumuzana nawe aka kuri kiganda nko kwa kisa bati kwa nyuma
ubwo tuzabimubaza kwa nyuma baruhutse.
Muzuri
sawa sante sana, ugire ukeni nziza.
Karabakunga cyane.
Natwe nuko. Kuri telefoni mfite na Elisa Wirweneza.
Wirweneza,
uri hehe?
Namahoro. Amahoro mase.
Cyo wifuza kutugezaho uyu munsi ni iki Elisa?
Ndaye na mbere nuko bisanzwe mbanza kubashimira uburyo muduye ijambo tukisanzura nkuko ikiganiro kitwa ngo muri isanga.
Muri isanga ni radio yanyu.
Kabisa maze tubashimira umwanya muduha tukavuga ibyo dutekereza, ibitekerezo dutekereza tukabibagezaho ndetse bikagira ngo ku isi hose ku bateze amatwi radio yacu.
Yego.
Bivuze ngo ni umwanya mwiza tuyishimira.
Urakoze.
Rero ko uno munsi nanjye nkaba nifuje kugira ngo nagezeho uko twiriwe hano iwacu. Uno munsi bari ku isabato tuba twagiye gusenga kuko yatura adventiste nkuko tuba twavuyeyo, abo twagiye gusura baruhutse, nanjye ndimo kumva niruhukiye.
Ni byiza.
Niyo mpamvu ni byiza cyane. Ndabona na mbere rero ikintu navuga kuri uno munsi. Nishimiye uburyo perezida wacu yagiye ara muri Congo. Aba perezida batatu bakicara bakaganira ku mutekano w'ibihugu byombi kandi bagasinya n'amasezerano, yani ibintu twishimiye cyane. Ahubwo yaba nibura ibihugu byose byegeranye byari byahuriyeyo bikaba byiza ko biganira ku mutekano utagenda neza muri ibihugu byombi nk'u Burundi, Ugande. Bakicaye tukumva yuko nyine ibyo bihugu biba bitarebana neza kandi atari ibintu bikwiye. Ubundi ntabwo abaturanyi baba bakwiye guturana barebana nabi,
kuko kenshi na kenshi
Ugande,
kuko kenshi na kenshi izo ngaruka zigarukaho n'umuturage
cyane. Dore nkubu ejo bundi nibwo twumvaga amakuru ko Ubugande bwafashe umunyekongo bumwita umunyarwanda bakamuhohotera bakamugirira nabi, ejo bundi nibwo ngo bamushyikirije mu Rwanda narwo rukamushyikiriza Kongo baramugiriye nabi. Ibyo ni ibingaruka wa mugani zigaruka ku muturage bitewe n'umubano mu bihugu biba bifitanye. Twebwe rero nk'abaturage ntabwo ari byo tuba twifuza. Tuba twifuza ko abaperezida batubera bakicara bakaganira ku mutekano w'ibihugu byombi, kuko icyo baba bashinzwe bagomba kureba iterambere ry'umuturage ndetse n'uwo bayoboye ko abaho neza mu mahoro. Rero igikorwa cyabaye twarakishimiye, ariko tukaba twifuza ko ibihugu byombi bikwiye kwicara bikaganira hagati aha ngaha hakabonekamo umutekano urambye, umuturage akajya agenda mu kindi gihugu atikandagira yumva ko afite umutekano usesuye.
Urakoze cyane Elisa, ibyo natwe nibyo twifuriza ibihugu byose byo mu karere k'ibiyaga bigari kugira ngo urujya n'uruza rw'abaturage rukomeze nk'uko bivuze, abaturage bajye bajya mu gihugu bifuza batikandagira. Urakoze cyane kandi ukomeze ugire isabato nziza.
Murakoze cyane.
Radio Ijwi rya Amerika kuri telefoni dufite na Niyonkuru wiriwe neza. Uri hehe? Gerageza uzamure ijwi Niyonkuru. Uranyumva? Yego.
Ubwongereza birarangiye kuri ubu, ntabwo kivuye muri uriya muryango w'ibihugu z'i Buraya, cyangwa se impamvu batanga kunanirwa kwe ni uko atashoboye gukura igihugu cye ku itariki yari yarateganyije ku 29 ukwezi kwa gatatu. Akabazo ka kabiri nkibaza sese, niba igihugu kizava muri uriya muryango harabayeho gusa kubisubika no kubisubiza inyuma, kibaza sese. Uranyumva?
Ndakumva.
Kubera iki yakumva ko yakwegura kandi iki gihugu nanone kikiri mu mugambi, kuko twazumvaga mu kwa cumi gutaha igihugu kizava muri uyu muryango uri gusura, akanyuma nkibaza sese kuriya kwegura kwe yabikoze ku bushake cyangwa hari abandi bantu bamwokeje igitugu zatumye nyine yumva ko bamukesheje umutwe nyine yumva ko ari ngombwa ko agomba kwegura. Ibyo bibazo nifuza ko mwabisobanurira cyane, hepfo kurema murakoze.
Urakoze nubwo ntari umuhanga mu bijyanye na politike y'Ubwongereza gusa icyo ntekereza nuko icyemezo cya Theresa May cyo kwegura ahanini agishingira ko hari amwe mu masezerano cyangwa se uburyo Ubwongereza bwifuzaga ko bwava mu muryango w'ibihugu by'Uburayi hari ibyo bemeranijweho mu bijyanye haba no gukomeza umubano n'ibyo bihugu cyangwa se ubuhahirane n'ibyo bihugu ku buryo byatuma Ubwongereza budahomba cyane buramutse buvuye muri urwo muryango, ariko hakaba n'abandi babibona ukundi. Rero ntiyashoboye kumvikanisha izo mpande zombi ziri mu butegetsi mu gihugu cy'Ubwongereza ndetse no mu ishyaka rye bwite, hari benshi batabona ibintu kimwe, bityo asanga atakomeza gukora akazi mu gihe adafite ubwiganze cyangwa se abantu bose kubona ibintu kimwe, bigatuma ahitamo kubakuyemo ake karenge hanyuma akabiharira undi. Naho ubundi bijyanye na Brexit cyangwa se kuva k'Ubwongereza mu muryango w'ibihugu by'Uburayi ni icyemezo cyatowe n'abaturage, ubwo baramutse batifuza ko icyo gihugu cyangwa se babona bidashoboka bazongera bahamagaze indi referendum cyangwa kamaramaka kugira ngo abaturage bongere bagire icyo bavuga ku bijyanye n'Ubwongereza kuva mu muryango w'ibihugu by'Uburayi. Ariko ubwo ngubwo icyo cyemezo kizafatwa na minisitiri w'intebe wundi uzaza asimbuye Theresa May, wenda we ashobora kumvikanisha cyangwa se kumvikana n'abanyapolitike bose bari mu nteko ishinga amategeko ya Amerika y'Ubwongereza ku buryo bagira amasezerano bahuriraho atuma Ubwongereza busohoka neza muri mu muryango w'ibihugu by'Uburayi nta ngaruka nyinshi mu bijyanye n'ubukungu, mu bijyanye n'ubuhahirane, mu bijyanye n'urujya n'uruza rw'abaturage b'Abongereza mu muryango w'ibihugu by'Uburayi ku buryo byagira inyungu yaba umuryango w'Uburayi cyangwa se Ubwongereza. Aho ngaho niho hari ipfundo ry'ikibazo byatumye Theresa May yavuga ngo nananiwe nta kindi ngishobora gukora ahitamo gusezera. Ni uko ngerageze kubigusobanurira, ubutaha tuzabashakira umusesenguzi kugira ngo ashimange cyangwa se yongere uko byo nashoboye gusobanura. Urakoze cyane aho ngaho muri Kivu y'Epfo.
Akanyuma kamwe mu bikurikiranira hafi, ariko nanone mubona ko yabikoze ku bushake bwe cyangwa hari abamwoheje igitutu mu gihugu.
Buriya muri demokarasi cyangwa se muri politike cyane cyane abantu bemera demokarasi, iyo ufite gahunda wifuza kugeraho ariko ugasanga utazabasha kuyigeraho kuko udafite amajwi cyangwa se abagushyigikiye bahagije kugira ngo icyo wifuza ukigereho, icyo gihe icyo ukora ukurama kawe karenge ukareka abandi nabo bakagerageza. Ni ukuvuga ko ntabwo yakaba yifuza kwegura, ariko ibyo yasezeranyije abaturage ubwo yajyaga kuri uwo mwanya ntabwo yashoboye kubigeraho, bityo ahitamo kuvamo. Urakoze cyane nawe ugire bukene nziza aho ngaho muri Kivu y'Epfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mukanya turagaruka dusoza ikiganiro muri sana. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC inshuti mwari muduteza amatwi aha niho dusoreje ikiganiro muri sanga cyanone tubashimire kubwo ibitekerezo mwatanze dushimire engineer wadufashije muhanga bw'ibyuma na Geoffrey Mutagoma wegeranije iki kiganiro muri studio ya Karindwi mwari kumwe nange Edirwema reka tubasigire indirimbo ntacyo kwipfa cyangwa se twapfaga iki ya Clarisse Karasiko.